We are the boy from Uganda. Ofi boy, invimba na vachivanda. Kuno kunyirira chichiwa chakatonda. Enonji kubye vaingire movienda. Navigonza, nkola range ya gade. Navigonza, ipati everyday. I'm stress free mwana bulikade. Navigonzo bulamu bunyumide. Navigonza, nkola range ya gade. Navigonza, ipati everyday. I'm stress free mwana bulikade. Navigonzo bulamu bunyumide. Every day nze nesala chaini. No matter when, newebela rainy. Chino chendi mani, ya lego ziplani. What I don't have much man, I'm still fine. Selina stress, nyamuka bewaini. Hating miniga, nothing you can gain. Nachikubye sija jukila na vya jo. Siva muma relax anti ulijo. Bulamu wa struggle goja wechejo. Buliluna kunze siva muntu jo. Chikumba life ukativya fuka vya bulijo. Navigonza, nkola range ya gade. Navigonza, ipati everyday. I'm stress free mwana bulikade. Navigonzo bulamu bunyumide. Navigonza, nkola range ya gade. Navigonza, ipati everyday. I'm stress free mwana bulikade. Navigonzo bulamu bunyumide. House party tandi se please enter. Ayingila muwela we chupa ya Fanta. Everybody now is feeling better. Na fighting please do it later. Ekibala kikute boy eno disaster. Chintu nakachijamu mvuganya na bachiru demu. Sabamu kama ampaka moto kanange mvukemo. Kano dani nzize kufuna femo. Na kuche singa dream bahita chupo kumba isemo. Truly yeyo hey, munecho kunywa chiwe demo. Waita jango tuongeremo. Navigonza nkola range ya gade. Navigonza ipati everyday. I'm stress free mwana bulikade. Navigonzo bulamu bunyumide. Navigonza nkola range ya gade. Navigonza ipati everyday. I'm stress free mwana bulikade. Navigonzo bulamu bunyumide. Navigonza. 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 Nachikubye sija jukila na vya jo. Siva muma relax anti ulijo. Bulamu wa struggle goja wechejo. Buliluna kunze siva muntu jo. Chikumba life ukativya fuka vya bulijo. Navigonza nkola range ya gade. Navigonza ipati everyday. I'm stress free mwana bulikade. Navigonzo bulamu bunyumide. Navigonza nkola range ya gade. Navigonza ipati everyday. I'm stress free mwana bulikade. Navigonzo bulamu bunyumide.